oya genda ngandi muto ku myaka ebiri naye mukama owamanyi yanyambye okutuuka eno nze okukula kwange tekwali kwangu ne muzeeyi eyali anyamba bw'atyo naye nagenda kyampisa bubi nali nkyali muto abantu bangi bayita mu bizibu naye mukama oyatebaka nange bw'atyo bwe yanyamba nambeerawo mu kaseera ako kale ebizibu oluseeyo bijja mu bulamu bwo n'obula okwetta naye manya nti mukama oyo wali byona bisobola sirina bingi naye nze mukama sirina bingi naye nkwebaza nze mukama sirina bingi naye nkwebaza oyo mukama akumanyi newankubadde nga tolina nyumba akumanyi oyo mukama newankubadde tolina mubezi oyo mukama akumanyi newankubadde nga tolina fizi mukama akumanyi newankubadde nga tolina sente akumanyi oyo mukama newankubadde nga tolina motoka nze mukama yeyanyamba nampisaawo mu kaseera ako mukama yeyanyamba nampisaawo mu kaseera ako oyo mukama yeyanyamba nampisaawo mu kaseera ako oyo mukama ali nange ali naawe ali n'oli oyo mukama ali nange ali naawe ali n'oli oyo mukama ali nange ali naawe ali n'oli sirina bingi naye nze mukama sirina bingi naye nkwebaza sirina bingi naye nze mukama sirina bingi naye nkwebaza sirina bingi tyobankusasule mukama kankwebaze kwanyambye kankwebaze
sirina bingi naye nze mukama sirina bingi.